downloaded from my love7music.com.
7 riders, I got you.
Bisco.
Boy, Steve-O.
Alpha.
Let's go.
It's the real one.
Sina marita ndipo uva lubanisa. Ukachada dansi bebe vama tangwanika. You make us proud, baby, when you dance. Nisiba wale mapati fina kwa colors. 31, 2, vina uva langize kabudula. Uva langize kabudula. Uva langize kabudula. Vina uva langize kabudula.
Ichi ni chako ichi.
Ubalangize kabudula.
Choka choka fendela pafupi. Chita monga mulipe mabonzo mutupi. Ukariche mwaiche magazi anja manga. Osa kosa monga simenti pachilanga. Zipangeche monga ndiwe grupi. Jenga hali ese wene wapeza pafupi. Kim ni na inti ya patiri mukota. Zimbese che mushe pene ukaripokota. Jione sego feupi sama pokosi. Chenjeleza pano palibeba pongozi. Icho iwe chako na kaja kamutu. Chita monga muliko viganja momutu. Yaka kwendo na kaja kapansi. Benda gatufuno seluka mubasi. Fesi ya sila kairi terekota. Kwa sala chema fans kuinvela no ikonda.
Zina marita ndipo uva lubanisa. Ukachada dansi bebe vama tangwanika. You make us proud baby when you dance. Nisiba wale mapati fina kwa colors. 31, 2, vina uva langize kabudula. Uva langize kabudula. Ubalangize kabudula. Vina ubalangize kabudula.
Young Bisco, Mr. Foco.
Ubalangize kabudula.
Shake it for me, shake it for me. I want to see you nani kane. Nifuna niwene paka nyula ya pakati. Elopo irete au irete na japati. Ah, mona big buyer tamfya nebule. Na womubili ukwetete mafupa. Cholete bad monga wawine teloto. Uchai popo kwada monga ukopa Ford. Mwe ukongela chibiti ni pangono pangono. Zani tiole sakanti. Zani tiole sakanti. Madansi ya uvina na gani zana vini. Shigaja big nyanshi na mwira na zaleni. Kaka panty nefin. Manipira na vateki. Ati nili hai ya paki sama dance. Simalita kabudula. Chashusha
kabudula.
Iwe. Zina marita ndipo uva lubanisa. Ukachada dansi bebe vama tangwanika. You make us proud baby when you dance. Nisiba wale mapati fina kwa colors. 31, 2, vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Vina ubalangize kabudula.
Mavu, Bizo.
Ubalangize kabudula.
Kenzeri kafesti ne kuona vaso mwechenzo tiolela musana chika kwela dance flow. Hello chione ka simple. Unaona kumuntu kumbuye wa madimpo. Chase kula mendo inefuti ya nyamu kanga kanyoni pa ulimbo. Natini ya mbepo chini usati chilinga. Chitacha nyimbo zanga chikutini kufiringa. Chani kwila pa kwanjano ni dwanse la mutaki. Tambo ni dwanza chibomba ini manzi not hot. Numu fama piki paya cheka ni chibiki paya. Chili pecho isi chienda na bamukaya. Bagai wakaso chaba ponyila kuwaya. Chika yambo enda chima chita. Na kumeka chienda na masele bubene wajawo mfeka. Nichi hati bleka wagai chiba wachonga chichite vini ponse chikuru pari makwacha.
Hakufuna bujo mitima ukuba. My lips like you ngati singa ya kukuba. Bend down monga ulibe mafupa. Wasala vali dry wafunika tu mafuta. You got moves inga cobra ya zanda. Ni blanda only down to earth inga masanda. Ona maraivo ni trash muganda. I wonder why siva ona kutivali anda. Tie nayo nga matomi. Tilangize voti langiza osa mvilansoni. Yeah jama picture umatuma kuma inbox. Beba shusha waone wachite indos. Yeah wete nga wale tinamula. Yeah uwa cute in short kabudula. Ukavina machite chianyamuka. Vanyama tavali muvikwati wababa mpula.
Zina marita ndipo uva lubanisa. Ukachada dansi bebe vama tangwanika. You make us proud baby when you dance. Nisiba wale mapati fina kwa colors. 31, 2, vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula. Vina ubalangize kabudula. Ubalangize kabudula.
7 riders a catch.
Bisco.
Boy Steve-O.
Alpha.
Let's go.
Black Swag, 7 Riders in the building. Mr. J,
G-Coin,
Sub-Z Dollar,
Sonex,
Tom Dizzo.
IJ,
Flip Boys Empire Sale.
I meet your bro, JD. Zone X, I got you.
One Tash, music. Stereo on the bed. Yeah, I love this Mysterio bit.
Download it from ilovezedmusic.com.